Tikulandireni omvera ku program inaso ya tibwere poyera pano pa wairesi yetu. Program imeneyi amalipasira nda bungwe la Plan International Malawi ndi thandizo la ndalama kuchokera ku European Union pansi pa project ya Joining Forces for Africa mwachidule timangoti Jofa. Program imeneyi imatifika lachiwiri lililonse kuyambira nthawi ya 6:30 madzulo ndipo timayibwereza lachitatu kuyambira nthawi ya 2:10 masana pa wairesi yathu ya yetu. Mkonzi wa programu hii ndi Jerry Mkampandira. Ine dzina langa ndi Blessings Mbewe. Ndipo mprogramu hii lero ndiri kuno ku Bunda, ku Rwanda, kumene ndikufuna kuti ndicheze ndi ana komanso ateteze ana. Kwambiri ndikufuna kuti tilunjike pa nkhani yathu imene timakambirana mu programu ino, nkhani yokhudza kugwiritsa ana ntchito zopyolera msinkhu wawo. Lero ndikufuna ndimve kuti kodi anawa nkhani zimenezi akuzidziwa mmadera mwawo mena akuchokeramo. Zirimo ndipo ndizokula motani. Ndipo mu programu ilero ndili ndi ana awiri amene ndikufuna kuti ndicheze nawo atitambasulire nkhani zimene tangofotokoza kumene panopa. Choyamba ndikulandireni magazi.
Zabwinobwino.
Zabwinobwino.
Mama suka Koma ndingofuna kudziwa kuti iweyo uli ndi zaka zingapi?
Ineyo ndili ndi zaka 17.
17. Iwe?
Ndili ndi zaka 12.
12. Okay, alendo athu ndameneo wina wa zaka 17 komanso wina wa zaka 12. Choyambirira ndimafuna ndimve kuchokera kwa iweyo kuti unamvapo nkhani zokhudza kugwiritsana ntchito zopyolera msinkhu wa.
Yeah, ndinamvapo.
Mmene unamvera. Tikamakamba kunena kuti kugwiritsa mwana ntchito zopyolera msinkhu wake ndi chani.
Okay, kugwiritsa ntchito ana zopyolera msinkhu wawo ndekuti kukhala ngati kuntenga mwana kuma pirisa kumaganyo akulu-akulu ena anthu akulu-akulu ngati kumakanya mulazima belo za foja zija yakumakambakira magali mora zipirisa kukanengo.
Nanga iwe unamvapo?
Ya, ndinamvapo. Ndinamva zoyigwiritsa ntchito mwana yoposa msinkhu wawo ndi ntchito imene amagwira mwana amene sanafike zaka 18 pomwe ikhoza ika chipsinjo pamwe wake mubongo komanso pathupi.
Kumadera kwathu kumene timachokera ndiyambe ndi iweyo mchiridwe umeneyo uliko wogwiritsana ntchito zopyolera msinkhu wawo?
Ya, uliko.
Tarifotokozere timve kumachitika chani chimene mwina chili mchitidwe wogwiritsana ntchito zopyolera msinkhu wawo?
Okay, kwathu ni kwatevu sojele kunchisi ndeno kumene koko mchiridwe wogwiritsa ntchito ana zopyolera msinkhu wawo umeyo ndiye uliko kwambiri mchiridwe umeneyo. Ana zimatheka umatenga ndithu umalapirisa malo modindira foja mmoja akapirisa mene mmoja wina amakhala dindira foja anthu akulu-akulu ndoti amapezeka kuti amarenga naja azinyamula mabelo makapachika mgalimoro cholinga chonena kuti akulu-akulu aja amadziwa zoti tikatenga akulu-akulu azathu oti anyamule mabelo angali ganyu ali chaja ndalama zambiri so ndi amarenga anaja kuti akatera anyamula mabelo acha amadziwa zoti angowapasaka ndalama kang'ono-ng'ono koma chintchito chachikulukulu.
Mwina iweyo kudera kumene umachokera uti uzaso nawe kuti umachokera kuti mchitidwe ngati umenewu ulikonso ndipo kumachitika chani?
Ya, mchitidwe umene ulipo ine ndimachokera ku Njewa ku Lilongwe. Mchitidwe umenewu umachitika monga ngati kuli ambiri mafactory amene amapanga zamadrinkiwa nde zimatheka mwana uja wazaka kuti sanafike zaka 18 kumpatsa mabotolo 100 kuti atsuke ndi amamwa mampatsa 500 penanso mwana uja wang'ono-ng'ono kumamuzula azilunga njira 15 pa tsiku nthawi imodzi wosapumulirako ndi amampatsa 300 kwacha.
Mwina tisanapitirire patali kwambiri ndimafuna ndidziweso ndimve kuchokera kwa iweyo ndisanapite kwa nzakoyo. Chimene mwina chimachititsa kwenikweni kuti mchitidwe ngati umene udzichitika kwa Njewa ndi chani? Nchifukwa chani zimapezeka kuti ana akugwiritsidwa ntchito ngati zimene wafotokozazi mmene iweyo umaonera?
Ine ndimaona zoti ntchito imene kuti uzikula kwambiri nthawi zambiri imakhala mavuto foti ngati makola ambiri akaona zoti pakhomapo palibe chakudya amagwiritsa ntchito ana aja kuti apite akatani akasake ndalama adzagule chakudya adzadye pakhomo.
Nanga iwe?
Okay, ntchito umenewu ngati whatevu sojele umachitika kamba ka umphawi pakhomo pawo komanso kamba kaumasiye anawo akakhala zoti makolo awo anamwalira amapezeka kuti kuti azipeza chakudya ndamene amapezekera kuti amalola makagwira zimaganyu zija kuti apeze ndrama agule chakudya adye.
Ndimafuna tibwere ku gawo lachiwiri, gawo limene ndikufuna ndimve kuti kodi inuyo ngati ana mungakonde kuti achitika chani kuti mchitidwe ngati umenewo mwina uthe.
Okay, kuti mchitidwe umenewo uthe zofunika mabungwe osiyana-siyana akhazikitse ti magrupu ta ana komanso aike anthu ena ake mangati azilangize azipita mizi muja azikumana ndi anacho macheza nawo aziyathandiza kuti iwo asamakhale ndi nkhawa kwambiri.
Zimenezi panopa sizikuchitika. Ndikufunsa kuti zimenezi panopa sizikuchitika zimene mufotokoza kulibe mabungwe amene mwina amakhala nanu pasi kumakufotokozerani kuti mwina mchitidwe umenewu ndi nkhanza kapena musamatere mukakumana ndi izi mudzipita uku kukanena sizimachitika?
Panopa sizikuchitika. Sizikuchitika.
Ndibwere kwa iweyo. Mchitidwe wogwiritsa ana ntchito zopyolera msinkhu wawo nonse mwafotokoza tagwirizana ndithu kuti zikuchitika madera mwathu mosiyana-siyana mmene tikuchokera nonsenu mwandifotokozera kuti ayi wandifotokozera kuti kumachitika mafakitale kwambiri kwa njewa ndipo kumeneko amalemba ntchito ana zimene cholinga chake amafuna kuti aziwalipira malipiro ochepa oti atakhala kuti akugwira ntchito imeneyo ndi munthu wankulu ndiye kuti mwina afuna kuti ampatse ndalama zambiri. Nde ndimafuna kuti iweyo naweso undifotokozere kuti mmene umaonera kudera la kwa njewa chimene chingachitike kwenikweni ndi chani kuti mchitidwe ngati umenewo uchepe kapenanso mwina ungotheratu usakhale kosweya.
Chomwe ndikufuna ndoti ndikufuna amabungwe amene alipo kalepo aonjezeredwe komanso apange makilabu ambiri kuti ana aja azipeza makilabu amene ali pafupi kuti akafotokoze mavuto awo komanso khalinso ti maofesi toti kuzikakhala kwambiri kumudzi kuja faka zinthu zimaondochitika kwambiri kumudzi sanga anthu akumudzi ndiwosazindikira aonjezereso azilangizo ti azikhala kumidzi kuja umafotokozera kuti child labour ndi chani komanso kuyipa kwake kuti anthu aja adziwe ndikusiya mchitidwe umenewo.
Omvera mmenemu ndimene ndikuchezera ndi ana kuno ku Bunda ku Lilongwe ndipo iwowa akutifotokozera kwambiri zokhudza mchitidwe wogwiritsa ana ntchito zopirira msinkhu wawo komanso kuti kodi ngati ana mwina akuona kuti mchitidwe umenewo ndiwotani mmadera mwawo mmene akuchokera komanso kuti pasa maganizo mmene iwo akuganizira kuti chingachitike ndi chani kuti mchitidwe umenewo mwina ati uthetse komanso kuuchepetsa kuti mmene uliri panopa mwina ndiwokula kwambiri. Now kupitirira ndi program yathu ndimafuna ndibwere ku nkhani ya zimene zikuchitika kunoko Liloli. Choyambirira ndikufuna ndimve kuchokera kwa iwe kuti ngati mwana ndizothandizira motani kuti inuyo mupange nawo mukhale nawo gawo lopanga nawo participate mu summit imene ikuchitika kunoko Liloli.
Okay. Cha chimene chingatipangitse kuti feo tikhale kuti tili bobo ngati ukhala nawo umupanga nawo participate chimene chingatithandize ndi nichokuti tidziwa zambiri zamene tingathandizikire ngati kunkhawa zathu kumene tingapite.
Chimene iwe watolako Liloli ndi chani?
Okay, Liloli chimene natolako ngati chokhudzana ndi
ngati mwana iweyo ngati mwana zakuthandizira motani zimene zimachitika mkati mocha.
Okay, zanthandizira kuti inewo ndikhale mwana uti ovetsetsa komanso olimbikira pa maphunziro anga.
Ndibwere kwa iwe. Munali mkatimo tinali limodzi tinakuonani munali mmenemu tikufuna timve kuti kodi inu iweyo summit imeneyi yakuthandizira motani pamene udzipita kwanu ndi chani chachilendo chimene udzipita nacho chimene watola kuno?
Inewo ndatola zoti ana ambiri amatha kufotokoza nkhawa zawo ndipo nkhawa zija zatoledwa ndikupanga ndikupomezedwa kuti zichitika ine ndikapita kwathu ndikaphulitsa zanga omwe amapangira summit kuti nawonso azilimbikira kuti adzatheni kupanga nawo zinthu zimenezi.
Omvera ngati mukutsegula kumene wireless yanu mukumverayi ndi program ya Tibwere Poyera program imene amatipatsira ndi abungwe la Plan International Malawi ndi thandizo la ndalama kuchokera ku European Union
pansi pa project ya Joining Forces for Africa, JOFA. Ndipo lelotu mu programu hii tili kuno kulilongwe, kubunda ena mati kuluana. Kunotu kuli Children's Summit, kapena kuti kumano wana. Ndipo program ya Tibwere Poera ili kuno kumene tikujeza ndi ana. Komanso tikufuna tijeze ndi atetezi ana. Tinamva anaja anatiforokozera ndithu zimene akudziwa zokudza mchitidwo wogwiritsa ana ntchito zopyorera msinkhu wawo kapena kuti child labor. Apa tsopano ndikufuna ndijeze ndi mtetezi wawo, mtetezi wana amene pa Chingereza amanena kuti ma child protection workers. Iwowa ndi a gift size ochokera mboma la Ntchisi. Tiye ntipitirize program yathu pamene ndi kaleno ndi kucheza ndi a gift size mtetezi wana.
Tadapita ali chichepede sona ine kufutika pumusa kasa kosa mubesa chonde tadeseni abo mafuto li ditesi.
Chuambirira ndi ulandire na gift.
Siku mkwambiri potirandira.
Titokoze kuti munalola kuti tikhale nanu program yathu lero.
Ya siku mkwambiri kuti inuso munatipempha kuti fusa mnobwino nkhani yokhudzana ndi kuti likhoza kucheza.
Tokoza. Chuambirira ndimafuna kuti ndimve uchokera kwainu. Tinali kuno ku Bunda ku Luwana kumene kuli Children's Summit. Ndimafuna ndidziwe kuti kodi mu masamita amenewa kapena mu mikumano ya ana imeneyi mumakambirana nako nkhani zokhudza kugwiritsa ana ntchito zoposera msinkhu wawo.
Yes, nkhani imeneyo kwambiri ndi imeneyi kutenga malo kuti pamene takumana ku summit ngati imeneyi kumakambidwa kwa nkhani zikulu-zikulu kwambiri zokhudzana ndi ntchito zimene ana akugwira zoposa msinkhu wawo komanso zokhudzana ndi maufulu achibadidwe amene ana ayenera ziwazindikira. Moti nkhani zimenezi kwambiri zimene zimakambidwa cholinga choti ana azizindikira kuti kodi akati nkhaza ndi chani nanga nkhazazo zingapange bwanji affect pa moyo wawo komanso mmene amabva nkhani ya ufulu kodi ufulu umati chani nanga iwo ngati ukhudzana ndi ufulu ndi ufuluwu tumene ali nawo kuti akhoza umawonetsetsa kuti ufuluwo sukuphwanyidwa.
Mwina kumafunanso kudziwa kuti nkofunikira motani kuti pamene tikuchita masamita amenewa tiziphatikizamonso nkhani zokhudza kugwiritsana ntchito zoposera msinkhu wawo.
Zimenezo tinzofunikira kwambiri kuti nkhani zimenezo zizilowamo. Ubwino wake ndokuti ngati tulowetsamo kwambiri nkhani zimenezo ndeti mmene akuzindikira ukhudzana ndi ntchito zimene zimagwiritsidwa kwa iwo ngati ana zoposa msinkhu wawo zimawaphwanyira tsogolo lawo la maphunziro komanso umoyo wawo wa tsiku ndi tsiku sumayenda bwino kotero kuti nkhani zimenezo zifunika zizilowamo ndithu mmasamiti ngati amenewa cholinga chokuti miyoyo yawo ya wana izisamalika zitetezedwa.
Pofika lero si nkhaniso yobisa yayi kapena si nkhaniso yonena kuti ndiyosadziwika yonena kuti mudziko muno mchitidwo wogwiritsa ana ntchito zopita msinkhu wawo ndi waukulu. Ndinacheza ndi ana amene anandifotokozera ndithu kuti yayi madera mwathumu mchitidwo umene unde ulipo ndithu. Ndikufuna ndimve uchokera kwa inu ngati mtetezi wa ana, kodi ana amenewa maderamu amafikiridwa mokwanira ndi uthenga wokhudza nkhani zimenezi zogwiritsa ntchito kapena kugwiritsidwa ntchito zoposera msinkhu wawo?
Yes, pamenepo nde titsindike ndithu kuti nkhani zokhudzana ndi child labor zakhala tsopano zili paliponse moti mchitidwe umenewo m'malawi muno siwachilendo aliyense akudziwa kuti mchitidwe wogwiritsana ntchito umachitika m'madera osiyanasiyana komano m'maderamo ndiye tsopano mwakhala mukhazikitsidwa makomiti amene ndi oyang'ana za maufulu a wana komanso amene athandizira kuthetsa mchitidwe olembana ntchito. M'menemo muli adindo amene timawatcha ma caseworker amene pakachitidwa nkhaza ya mtundu wina uliwonse ana amayenera azifikira kumeneko komanso muli mabwalo a wana amene ndi ma children's corner ma child parliament magawo ngati amenewo ndi ofunika kwambiri kwa ana kuti akamasonkhana mmene muja amathawa masuku ankumafotokozera zimene zimachitikira pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku komanso akhoza kufikira mafumu apolisi ngati madera mu mabungwe ngati a Save the Children Plan International amalimbikitsa magulu osiyanasiyana nkhani yokuti ana azidziwa maufulu awo komanso kuzindikira kuti kodakati nkhaza ndi chani cholinga kuti aziwaneneza kwa amene achitira nkhaza.
Ndasangalala kwambiri kuti mwabweretsa nkhani imeneyo yonena kuti mamidzimu muli magulu komanso mabungwe amene mwina akugwira ntchito imeneyi. Ndi Macheza ndi mwana wina, nditamufunsa kuti kodi mamidzimo ntchito zokhudza kugwiritsa ana, makamaka ntchito zomwe cholinga chake ndi kuthetsa mchitiro ogwiritsa ana ochitiridwa nkhanza zogwiritsidwa ntchito zoposera msinkhu wawo. Ndee ndinafunsa kuti ndimve kuti mamidzimo uchitika zotani, mwana wina anaoneka kuti sanali ozindikira kwenekwene kuti kodi mamidzimo mwina mabungwe amene akugwiramo ntchito ndati ndiati, komanso kuti mwina chiuchitika ndichani. Ndee ndifuna ndimve ochokera kwa inu kuti mwakambapo kuti pali mabungwe kati Save the Children komanso Plan International Malawi, mwina mwachidule mabungwe amenewa Save the Children ndi Plan International Malawi akuchita chani maderamo makamaka kunchise kwa mwenye mukuchokera pofuna kuthana ndi mchitidwe amenewa.
Panopa mabungwe amenewa akangalika ndithu kuchita chilichonse chakuti ana azindikire nkhani yokhudzana ndi nkhaza zimene zimachitika pakati pawo. Panopa ndeti chimene chakhala chuchitika tayamboyenda m'madera osiyanasiyana ndi ma awareness campaign amene tikufuna kuti athandizire kufalitsa mauthenga okhudzana ndi maufulu awana. Komaso tufuna kuti maderamo ana azizindikira kuti kodi akachitidwa nkhaza ayenera kufikira pati kuti nkhaza ija athane nayo kuti achoke mu mchitidwe umene mwina akumana nawo ku maderako. Ma awareness campaign takhala tuyenda cholinga choti tikumane ndi ana aja komaso makolo ndi adindo siyanasiyana tigwire ntchito limodzi kuti tsopano mchitidwe umene umachitika m'maderamo kapena mwana amene sakuzindikira kuti kodi nkachitidwa nkhaza ndipite kuti panopa tuwazindikiritsa kuti ukachitidwa nkhaza mwana ndetu uyenera kupita ku kaya CVSU kaya ku polisi kwa fumu kumene ndi magawo ena osiyanasiyana amene amathandizira kukhudzana ndi nkhani yokhudzana ndi maufulu awana.
Nkhani ina imene imavuta pa zimene mwafotokozazi mwanena kuti mumafikira makolo m'madera, nkhani ina imene imavuta kuchokera kutengera ndi anthu amene takhati kucheza nawoko pa nkhani imeneyi, amanena kuti nthawi zambiri makolo ene ake anawo ndi amene sopena amakhalaso ngati kumabloka ngati kuma tsekereza ntchito ija chifukwa chonena kuti sinanga ndi anawo, amanena kuti ayi mwanayo ngwanga simungandiuze zochita kuti mwanayo ndisamutume kumunda chifukwa mwanayo amadya pano, ndi simungandiuze zochita mwina inuyo mukamagwira ntchito imeneyi ndi zokhoma ziti zimene mmakumana nazo kuchokera makamaka kwa anthu amene amakhala ndi anawo.
Zonadi tikamagwira ntchito iliyonse imakhala ndi zabwino komaso zokhoma zimene timatha kumana nazo, zabwino ndeni zambirimbiri zimene pakali pano tuziona kumaderaku zitsazo zambochitika koma kwambiri ndime pa nkhani yokhudzana ndi zokhoma kapena zipsinjo zimene timakumana nazo makamaka odutsira kumakolo amene nthawi zina amapeza kuti aumapangitsa ntchito kuti ikhale yovuta. Tiwapeza makolo aja tichezeze nawo zamene tingagwirire ntchito pamodzi cholinga choti mchitidwe uliwonse umene ungawononge tsogolo la mwana uthetsedwe. Moti kwa kukulu tuwaitanitsa makolo aja kukhala ndi mkumano pamodzi ndi mafumu ndazitsogolere ena nkuwawunikira zamene tiyenera kuchitira kuti tipange tsogolo la ana kuti likhale lowala komanso mwana azithawulandira chitetezo chokwanira cholinga chakuti tikamagwira ntchitoyi ikhale yophweka fasi ntchito ya munthu mmodzi, tuyenera kugwira mothandizana makolo komanso ife ndi adindo ena aboma kaya mabungwe amene si aboma ndi makomiti osiyanasiyana amene ali m'midzi. Panopa ndi ayambochilandira m'midzimu tsopano ndithu.
Pamene tikupita kumapeto kwa kucheza kwathu mu programu ino ya Tibwere Poyera, ndimafuna kuti inuyo ngati mtetezi wa ana pa chingerezi kunena kuti child protection worker, ndimafuna kuti mutifotokozere kuti kumaderako makamaka kunchisi kumene mukuchokera inuyo ku ofisi kwanu muli ndi njira zotani zimene mwayika zimene cholinga chake ndikufuna kuti mwafikire anawa ndi uthenga oyenerera wokhudza kugwiritsidwa ntchito zoposera msinkhu wawo.
Panopa ndeti kwambiri zimene zuchitika ndi zakuti anawa tiyapange kuti akhale m'magulu osiyanasiyana ngati ma children's corner monga takamba kale child parliament komanso kuli magulu ena ngati ma Nazareth school ma CBCC mene mo magulu amene wana akamapezeka mmagulu ngati amenewo zithandizira kuti anawa tizafikira mosavuta komaso mmaderamo ndekuti tizizindikira kuti udutsira mmagulu muja kuti kodi mwanayo akumana ndi chani akumana ndi vuto lanji moti zithandizira kuti uthenga wathu uzifikira mosavuta tulimbikitsa magulu amenewa ngati ukhudzana ndi mbali ya office cholinga chakuti mmene tizigwira ntchitoyi ikhale yosavuta kuti tifikirane ochuluka ndi uthenga umenewu komanso makolo osiyanasiyana azitsogoleri cholinga chakuti ntchito imeneyi ikatheka ndeti ana miyoyo yawo ikhala yoyenda bwino ikhala yuthandizika komanso apulumutsidwa kunkhadza zosiyanasiyana zimene zuchitika pakati pa ana ena m'malaimo muno
pomaliza penipeni mawu anu kwa alangiza anzanu makamaka ateteze anzanu komanso kwa ana akhale otani
uthenga kwa ateteza zanga ngonena kuti tiyena akuluakulu ntchitoyi tione ndithu kuti si ntchito yoti ndi yophweka kuti tikhoze kuyembekezera zabwino zokhazokha tiyenera kumana ndithu ndi zokhoma chitsazo tikhoza kukanchotsa mwana kumene mwina amagwira ntchito amapeza kuthandizo even makolo mwina amaona kuti mwanayo atithandizira kutipezetsa kuthandizo ife nkuigwira ntchito nkukanchotsa mwana kuntchito kucha ni chinthu sangachilandire mwaka modzi nkamodzi nkuchiona kuti nchinthu chabwino kholo lija tiyenera kuti tizikhala olimba mtima ateteza zanga cholinga chokuti kwa ana amene akumana ndi nkhaza chonde tiwateteze komanso kwa inu ana amene mwakumana ndi nkhaza zosiyanasiyana kaya ndiulembedwa ntchito kumenyedwa kugwiriliridwa nkhaza zosiyanasiyana tikakumana nazo tiyeni tikumanene ndi azitsogolero oyenera a komiti kaya mfumu ku polisi ndi magulu ena okhudzidwa kuti akhoza kutithandiza mkuthetsa kapena kuchepetseratu ndithu mchitidwe umenewo
nanga kwa ana chifukwa apa mwayankhula ndi atetezi anzanu ana mwauza mawu otani omaliza
anatu mawu omaliza ndiwokuti choyambirira ana tiyenera tilimbikitsike pamene tubva ichichi kuti mwana aliyense tufuna tinteteze ana tiyeni tijoneni magulu amene tunenawa mabwalo a ana ngati child parliament children's corner ma CBCC cholinga chakuti pamene muli mmagulu mmenemu tizizindikira kuti kodi ufulu wathu ndi chani nanga tikamakamba za child labor umene ndi mchitidwe ogwiritsa ntchito ana ndi ziti ndeti tiyenera kuzizindikira zonsezo kodi kuti tikazindikira zinthu ngati zimenezo ngati takumana nazo tizibwera poyera nkukumana ndi azitsogoleri kuti tithandizidwe cholinga choti mchitidwe umenewo uthe cholinga chakuti maphunziro athu apite patsogolo komanso moyo wathu utetezeke
omvera pamene panso tunde pamapeto pa programu yathu ya tibwere poyera ya msabata ino nafotokoza kuti ndili kuno ku Lilongwe ku Bunda kapena kuti ku Luwana kumene kuli Children's Summit chichewa titha kunena kuti mkumano wa ana kunotu ndacheza ndi ana komanso mtetezi wawo ndipo iwowa andifotokozera zambiri za mchitidwe wogwiritsa ana ntchito zopyolera msinkhu wawo komanso kuwunikirana maganizo mmene tingauthetsere mchitidwe umenewo komatu ndinene pano kuti mu programu yathu ya sabata ya mawa tikhalenso tili konkuno kupitiriza kukambirana nkhani imeneyi timakhati kukamba nthawi zonse kuti nkhani yogwiritsa ana ntchito zopyolera msinkhu wawo ndi nkhani yayikulu kwambiri nde sabata ya mawa mudzakhale pompo chifukwa tidzakhalanso tili konkuno kumene ndikufunanso kuti ndidzacheze ndi ana ena komanso aphunzitsi awo kuti adzatifotokozere kuti kodi Children's Summit imeneyi ndiyofunikira motani komanso kuti mwina ziugwirizana motani ndi nkhani imene timakhala kukambirana mprogramu ino ya kugwiritsa ana ntchito zopyolera msinkhu wawo mongokumbutsana programuyi amatipatsira ndi abungwe la Plan International Malawi ndi thandizo la ndalama kuchokera ku European Union pansi pa project ya Joining Forces for Africa JOFA programu imeneyi imakufikani lachiwiri lilonse kuyambira nthawi ya 6:30 madzulo ndipo timayibwerezanso lachitatu kuyambira nthawi ya 2:10 masana koma ndisanapite kumbukirani kuti mukhoza kutumiza mafunso anu kapena ndemanga kudzera kumanambalawa 0833-881-300 ndiyibwerezanso nambala imeneyo 0833-881-300 kapena 0-9-2-9-0-0-2-7-6 0-9-2-9-0-0-2-7-6 ndipo mafunzo anu tizaya kam program yatu yotsatira. Kumbukirani kuti mkonzo wa programu hii ndi Jerry Mkampandila, ndipo ine dzina langa ndi Blessings Mbewe. Tikumanenso sabata ya mawa mu program ya Tibwere Poera.